Thank you, choir.
Damasi choir, ewa inshira mo de ma yina. Ene mo amutie onwe tie mo. Emfie bebre betwa mu ma nya ehokwan ene enipa bebre areho ahye onwo ekra mu. Na samre yino. Aya na mitie me nuanu ma ne mema a na areho aka onwo ewo how e da onwo so. Na ma dwen hu se ne ametimi aka kire on. Na ma bre se metimi achichire onwo re na ma bo onwo ewo onwo sohwem. Bebebre no hon ma na aya de bibia ase ne a bibia ewie no ebe wie ye. Ebi mu ehu ewieye ewo anyonkofo a onwe nya ebia na obi a owu a onwo do no anaze ebusua nipa bia ofrim ebi nso adwen ze nidaso ebe wieye anaze nidaso so mbe ware anaze ombe wo anaze onbetimi adi yare so ebi nso eba behu ewieye ewo onwo gidie mu se ensem nema basa kasa kire onwo wiasim ma empo onwo anwinwi ewo nema ananka emfiti ase nonwo gidie nonwo nim no na enche bia no na yemu bebre hon ma yebehu bibi epese ewo so ye ntade na eti ano ema ye babeye ankonam na ye basa na fe etwe ebetimi ato obi a obi ni hon ma o si ni ho so ebintu no obi a enhu ebeye fufro nanso no mesua se bibi o hon ma ebetimi ayi oyawo no a eba yabrabom ade ba ko a ebetimi aye ama abrabona ye de ene ni gie ene aye fefefe ye betimi ama ade ana ama enase nya ewiase eka eneze obi a ade eda ne so ahye ne so na nwase ode nyankopon ase na onwo onwo di toa oyawo ewo mu na obe di aseda ama nyankopon no obenya ade ebesa ne yare anigie ene a entiase Senia Yesu Kristo chidi fono etienu ya sheye ze yenya yenne nyankopo ase ewo niema nemu yentu enyum aseda enyum enma ewrade na yema ye kumanso aseda enhye yakoma mu nyankopo abrebia ade nti na enyankopo ehyeye ze yenas na ne commandments are opportunities ne nsema ohyeye se yenye no se yebetimi ade ye pepa ade agye enhyira efri ni hon mu yenye japan a yedoye no onim se se ye kase ye pese yenya aseda ewo ye akoma mu a ade enhyira ene enije ne bebrain na ebi mu beka se eden ena ewo se menya enase e ewo ewias na ewias me hu wias nyina asai se ye de ani tu ene ma ewo se ye da ase wo ho a na ye hu ni ye na emom no se eden se ye benya enase e wo yakomam ef se enhyira ye benya pe ne ye bekenkan de a ye ntimi nas impose ye kase ye kenkan enhyira nanso no obi a wahye se enhyira bebre wɔ hɔ nom nanso no mengyi ni sɛ awurade no ɛbɛka ɛpɛ sɛ ma yɛ nna ase ɛwɔ berɛ a yɛkyia nsɔhwɛ na mmom no berɛ a na yɛnya nneɛma nko ara na yɛba bɛda no ase ɛnti na kyerɛwsɛm no ɛnka sɛ yɛnna ase ɛwɔ ade a ɔde aman na mmom no yɛnya sunsum anaasɛ asuban a ɛyɛ ɛda ɛna aseɛ I was it. I'm saying ye das ye will bring and ye may call ye my keke. Of those times, na emum nemra, what we wish for, nanke ye penno, na ye inti me en yano, and on swear. Could I suggest that? Meti me aka say, I was a ye nya a dream at ten piano, ye ye nas ya dream, and I say a brabom, na ye jnan pinting. emfa hu eni nia eto yensisi an anase me kase esans enyo se moye modasi ewo niema munya no nemum no ye mo nasi ewo niema etwa ye ho ahia ne abrabo mu enyina emfa hu ne se na tie bia no obina oko aduane na da bia nia osum no no ebiza no se aduane na mede ma on eda na obize oka chere ne se ah enka de but aduane ade ma m ka de brodo bebre ka ho ana ti da da bia osam ba bia no osam ma no enan enu achi ni papa no na nani nyi enti na da osam ba bia no osam eto aso ma no enwotwe enti oba da bia de no okofa Pano kakra cutting tin tin and no tre mummy and with a smile and our de and nije at the come up a pay. The way that could scare not the near trains up a pay back as a man looked at me. Odi papa neka se ed senior tibia but men who say was I have base won my brodo no me no pe.
My dear brother no man
mema.
The choice
Say ye best, say ye ain't a yep, say ye be pesser, ye be darcy. I will ensure Yanko Pran at the Amaya.
Or we can choose
another ye betting out, I say, Nephi. Ah, none the Niger, no, and then I sit down there, one. Empo Bran in Yamu at your train. I was a shire on one pony seas or don't be called washed assassins. Yet your train in nine ending in, sir. Emma ehun nani na hu epa ana ensu asu asrochi pese eku won no nanso no nifai ka se medi mani tu nyankopon so na me bo me tonnyum eyi na ye na man nwinwi emfa obra na me bre no hu man nwinwi na se ye yet se Job na no wo bibia Na ni na free ni se enso no Job e ka se adeja na me different men na yem bae na adeja na mesan dia ko ewrade na de man ewrade na agye enchira enka ewrade ni din ye betimi so ayete se mom penifo na onwani gye ede efa oham enante tintintin ba Salt Lake na onwo tunyum na onwo sa Na onwo yi nyankopon en edin aye ye nbebre ohonma anke ebeka si ye nko ye betwe ehu afrim ni anwinwi na ye udi areho ewo ohawa na ewo akwantunu ye betimi so aye se prophet Joseph Smith ah na oye oda afiase ewo Liberty Jail na ochro sensemwi Osi enuanum a medomo momyemfa anigye enhwe emfa bibia mu eda yanim ene yetumi ne nyina pintin na yenya arehyem so yebehu awurade no agyenkwan enkwagye no na nensanso yada nadi yebentwi zo aye adi aseda enya aseda ewo bibia mu we enefa etwa bibia ewo ye hu bia Any abemubuo, any arehuo. It blooms. A yep, fefe, zesenia. A be a sukotria, aba ewo winter bremun. Na a sandy or shua efe, and so a brevia, and so born. Say ye ni ye dear sedaman yankopon wob near a two ye be moa. Ye bit me, enya a reshim, assumed ye ewo brana or how way home. Ye were a beho, Nancy, you bet me on my yen, ye come so at the insra, and near ye, amen, young copon, ewo yesu Christo, a pata ao ye mayen, empono, ye bet me at tree and home, and ya, and ya in a stro, a while well too. Ebia na ya dream says ye, ye nya acid da, na ebia, na ye how a free home. Nemo mono, and no ema ye huni ye.
How much of life do we miss?
Abrabo ahena ye ye dream ze be a nyankon tombe to one man's ani who sin so tonya de nyankupas.
Being grateful and
say ye nya asida ewa brya huchri and chrese ye niji adia air to ye. Na nemo mne chrese
through the eyes of
Gidie ani so no ye hwɛ ɛbro sa haya ya tu esisi ano enye anije anasa sida ɛwɔ ya no keke na emu efri yakumam ɛyɛ arsida ɛwɔ yakumam na ɛma adwen mu ebie moma yema yenase ɛwɔ nema ɛto ye ho ɛno kyerɛ ye gidie ɛwɔ nyankopɔn mu I chase ye warishemu onmu na ye ni wani dasos enema ye hui nanso ye no kre se ye a ida aseno ye di erade yaje nkwa no asema okanzen o se enye mepe na wo na de na enye ho anokre no aseda ai admire any daso any adanse die ebtrese enye bibia na ebeti ase efa abrabo mu ahaw mu na emom no ye de ye wogidie se da bi dachi min ye beti bibia ase sa ne ma we se ebuaye e ma ye hu enokre e wo ne ma ye nim no se nyankopon ama ne ma nyina ehyehyɛ a ɛde anigye ɛbɛbrɛw ɛnam ne ba Yesu Kristo mpatan mu no yɛbɛtumi atena ase ɛne yɛadɔfo afebɔɔ na ɛkyerɛ no yɛbɛnya yɛho bɛwie pɛɛ ɛne honam a ɛnwu biam na ɔhaw biara a yɛde yareɛ ɛbɛba no ɛma yɛ so biam na ɛno na yareɛhoɔ ani suo no ɛbɛ firi hɔnom na anigye ɛne ɔdɛw ɛne ade papa ɛna ɛba bɛhyɛ yɛ so na yɛn nyinaa ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛn ani so. Ɛbɛ sɛ biribi te sesei adansedie sei ɛna ɛma agyenkwa no akyidifoɔ no ɛfiri nnipa a na ɔwo nte biribi ase na ɔwo suro no ɛsan bɛyɛ ne asuafoɔ a na ɔwo asase so mpo sɛ yɛku ne wieɛ no na ɔwo hu nea akɔ so na biribi a ɛsii no ɛma ɔwo nya adwen sakra bra na awurade ne ebai no okaze monhwe mensem ene menne na se eyemia mea ankasa sa na apostle ehu se oye agyenkwa no na waba no wewu asori no oye onwa agyenkwa no waba no na onwo beye ni pasronko bibie ni honma ebetimi onwa twi onwa free abotaya na ye de ama onwo no na ti eku oni ebru oni egu onwani mu ase empo ewu ompo no if no wo adanse die enti no onwa ntimi onwa ampa ba bibie ni wod bu onwa bam so on be ebo onwa ewrade na baso na onwo sesen wi ase
you do not need to see
the who hia se obe hu agenkwa no se ne na suafo ne hu in na won so wetimi ayes asakra he wo adanse die fa Kristo hu a Holy Ghost anase sunkunkun no ade abrɔ no ebetimi aboa ema yi ɔhaw a ɛwɔ abrabɔ we se mu no na atro se ni agenkwa no ahyehyɛ bibi ama wo na nea yenim sesia ɛwɔ yɛ daakye asetena mu nti ɛyɛ bibi hɔ nom a ɛma yɛ dwen sɛ ɛntumi ɛnhu ɔhaw ɛwɔ abrabɔ yi mu anaa bibi hɔ nom a ɛwɔ yɛ mu a ɛma yɛn yɛko tia awieɛ ade ntia if he said ye di ade a enwe pe enwu ene ye di aye ye ye da enkwala a efri ye nga Japan no hon ma ni din no eje se enwe enwe enwu entinu na awie ye no ebi ni abrabom na bra ye sue efa Yesu Kristo nchechen no ene ye hu se se awie ye wo abrabo yi mu no enye awie ye kra na eye bibi ebia na ebabe se niema kakra bi na ma ye yatwi break kakra na ebuaye mi ye hu se ye wo dachi a enwie enwie da na me yo nije wo e asida ma ne nchise ye no de ama en se ye ni ewie e wo abrabo emu ne mum no e ye dan kwa emfiti ase me nua ma ne mema ye ni bibi butasa be me ye ni age a na emfa ho e wo ohawa ye wo mu no.
Do we need any greater?
Bibi wo hon me wo se betre yesin se se ye benya asedade ama ye nyankopon ana ye ni bibi ye wo se gina so me ye nije mon hwe nsira ye sira yen se ye behu so nyankopon ensem e wo ye bibi em wo ya brabo imu se ye di asede ama nyankopon no em bie ye nim de e wo ene yadan so hu na e boa me ye bre ye ho ase na ye boa ye nuanu mu a unina ye nyankopon abodie se ye di aseda aseda ayade a eboa me ye betimi ye te se Kristo na nkasa na aseda kuma ena a kire adepa e wo bi ase nya ewrade no amayen abosye se onwo a onwo jibibia di aseda ena eje no ye be ma onwo awie pe na asasi su bibia e wo ho bia no ye de be ka onwo Mummy and you, when you fa asida de bia ewa ni titru se enema enko ye na bibi eya ewie ewa ya brabo mu anase ebe wie ewa ya brabo emu mummy ma yakra no embie na enya anije ene asida ema ye ewrade na wosun na mummy and you ho emfa ye ye ne enchre ewa ye ne ene ya brabo mu aseda ye wo ma yen agya na owo soro no ene ne ba Yesu Kristo eno na me bo ho pa ye na me gya we me adanse die ni me hira e wo Yesu Kristo dim amen.